subira mo twenge ni twabivuga ngo tubirangize ninduta gushima Yesu we
Bakunzi bayo nimuhuzi biganza ayo mashini mundu kugira bikwiye norezo mwamimye ingoma nimusifuze bari muwiteka nimusagura maboko icyubahiro nikuzo nijye niwe wenyine ubikwiye papa mubyeyi ngobyeyi aduhetse munduga imana Shine, ose wabireme, imbere ya manga, tuvuge imirimo yawe ikomeye. Aleluya, ishime nirya witeka. Bakunzi bayo, imuhuzi biganza, ayo mashini mundu, kugira bikwiye, norezo mwamimye, ingoma nimusifuze, bari muwiteka nimuzamura maboko. Icyubahiro n'ikuzo rijye niwe wenyine ubikwiye
dutashimiye Mana
ninde watinyuka kubyirengagiza iyo Mana yagahora ku ngoma iyo Mana nyir'impuhwe
dutashimiye Mana
ninde watinyuka kubyirengagiza iyo Mana Shine, ose wabireme, imbere ya manga, tuvuge imirimo yawe ikomeye. Aleluya, ishime nirya witeka.
Bakunzi bayo,
bakunzi bayo, nimuhuzi biganza, ayo mashini mundu, kugira bikwiye, norezo mwamimye, ingoma nimusifuze, bari muwiteka nimusagura maboko. Ayo mashini mundu, kugira bikwiye,